macho haya kana futi.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Yamatiza shoka na futi. Kemu ya luka kuno imwe na ficha na futi. Loneliness ikuwa ya panili na pa duty. I'm in love.
Na na na.
And it feels good.
Oh, na na na.
Wati veji ya mugadeni.
Na na na.
Agagali fresh.
Na na na.
Hey, I'm in love in it.
Na na.
And it feels good.
Oh, na na na.
Wati veji ya mugadeni.
Na na na.
Agagali fresh.
Na na na.
Hey,
na na.
Sinifu nongala ine.
So bad.
Nikole wana iwe.
So bad.
Shukondi si chinde kamushe.
So bad.
Wala une mwese jikondi chakonda wa sinifu nongala ine.
So mapenzi na wewe unga fere uti bafunsa niso ntachefe. You're my painkiller, you will control all of my temperature. You're my paradise, my sensima. You've been my ride or die. Say I'm in love. Na na na.
And it feels good to do.
Na na na.
Waji veji ya mugadeni.
Na na na.
Agagali fresh.
Na na na.
Hey, I'm in feels good.
Oh, na na na.
Wati veji ya mugadeni.
Na na na.
Agagali fresh.
Na na na.
Hey,
na na.
Sinifu nongala ine.
So bad.
Nakole wana iwe.
So bad.
Shukondi si chinde kamushe.
So bad.
Wala uni mwese jikondi chakonda wa sinifu nongala ine.
So bad.
Nakole wana iwe.
So bad.
Shukondi si chinde kamushe.
So bad.
Wala uni mwese jikondi chakonda wa sinifu nongala.
Yeah,
oh na na na.